Public Sound.
Inakuwaga noma hiyo.
Leo kwangu, kesho kwako, nikipata shida mwenzangu sinicheke. Leo kwangu, kesho kwako, na usiombe mwanangu ya kufike. Kazi kubwa malipo kidogo, mafanikio yamenipa kisogo. Kila nikitafuta sirioni topo, mama watoto kachoka miago. Wanasema riziki mafungu saba, sasa mbona mimi langu sirioni. Sometime napili hata kukaba, ila naona kipo kipo usoni. Naamua ni bora tumikukaza, nipige kazi niache kuregeza. Wananikatisha tamaa kunipoteza, nasi wanavunja wengine mayai visa. Yatapita, 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 ni mapito ya maisha. Yatapita, 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 ipo siku yatakwisha.
Maisha silele mama, oh mama, yabidi tukupambana.
Ndio ulivyo ulimwengu, kupambana ni wajibu. Hata nibariki Mungu, kila jambo lina sababu.
Gesi ya pili naingia,
mama anachojibia.
Kazi ni kazi,
hakuna kujistukia.
Wacha waseme,
vikwazo sijasikia.
Hali mradi,
lengo limetimia.
Yange, 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 nipe kucha nyeupe. Roho yangu nyeupe, wala sina mapepe. Yange, 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 nipe kucha nyeupe. Roho yangu nyeupe, wala sina mapepe.
Kusha 1-2, Jeb Light 1-2, Kish Bobby 1-2, come on apiga 1-2, Jeb 1-2, Jeb Light 1-2, come on a Kish 1-2.
Yange, yange, yange,